Sasa acha njipoze niponde mali, acha njipoze nigonge glass, acha ninjoy imetoka mbali, na ukiniona pita kwa mbali. Sasa acha njipoze niponde mali, acha njipoze nigonge glass, acha ninjoy imetoka mbali, na ukiniona pita kwa mbali. Sema tena pita kule, pita kule. Eish, oya pita kule, pita kule. Sema pita kule, pita kule. Pita kule
Ongo umuntu uti jaiva
Pikiti jaiva
Sinani sema vibaya kulanina.
Ishu Chino wana ma Chino kini.
Hey, your Tron.
Achino. Hey. Ita, ila ujanbana, ama batu bati, ama batu bauzani. Sinzani ngomalo ni guai, jechela jami,
indaba.
Achino wana wa, chino wana ma, chino wana ma, chino wana ma. Achino. Si wameli chokoza. Hey. Wameli chokoza. Achino. Sema wameli chokoza. Hey. Tasema naule. Wameli chokoza. Wale pale. Si wameli choko. 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 Chokoza. Wameli choko. 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 Chokoza.
Nguvu kama fela, fela, japo sina ela, el. Kidili na mimi unadili na masela, sela, utaludi na machela, chela. Aina kuu, buela, wala kudevela. Tunapaga misa bongo paka kwa Mandela. Eh, dela,
DJ Pless,
eh,
dela, katika moja na mbili.
Adidi, ayo, 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 adidi,
Chino wana ma. Hello.
Moyo, moyo, bono na niomba sana moyo wangu. Mo, 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 bono na niomba sana moyo wangu. Moyo, moyo, bono na niomba sana moyo wangu.
DJ Pless katika moja na mbili.
Never done a bad thing, but I'm gonna do my best. I'm gonna
sina aku mahaba ye sonala we ai wana mahaba ye sita pesina aku mahaba ye sonala we ai wana mahaba ye.
Kabisa, mini kwako mi apa nmefika. Msuli kiunoni, tulishingoni, pembeni nadita.
Waini wa ubani, mimi kwako tabani. Anioni wezekani, kukuwacha silani. Yani ashua, kuni kanda kanda we, najua. Nasipa pipita waki kuchukua, ni watanizika.
Hey.
katika moja na mbili.
Vimba, sula la kobaya utazani kimba. Kwa ugalo vimba ishi. Watu tuko on fire popote twa timba. Nyota tetu kali utazani simba. Hateru bumbashi. Usijeze na sisi, sisi, sisi. Soma fisi, isi, ibilisi. Ukejifanyo na tujua jua sana takukula kama filigisi. Na tumepania nia sana endeleni tu kutudisi.
Wazazi wako walikusi, mama, we usicheze na sisi. Na ilibidi tu wati, mana, mana, sisi ndo sisi. Sisi, sisi ndo sisi. Sisi ndo wale mafisi. Sisi ndo sisi. Yani kila kono juwe za sisi. Kuna bibi kalizi na pita 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 pita. Huku we juwe za sisi.
DJ Piles katika moja na mbili.
We'll be right back. Papi, 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 wapi nishike, wapi nishike huku, wapi, wapi nishike.
Ananiangalia huku macho nalegeza, nami napimia kijitusu natembeza.
Nikamwambia pambe tu ni buruda, washa hata kitu buruda. Na kama siyo case, na kama upo fresh, hapata mikasi buruda. Nikamwambia pambe tu ni buruda, washa hata kitu buruda. Na kama siyo case, na kama upo fresh, hapata mikasi buruda.
Ananiuliza
nani jina lako?
Ikama la migu jaiva, ikama la migu coach, ikama la migu striker.
Akaniuliza
ubani kama lako,
ikama la mingu jaiva, ikama la mingu coach, ikama la mingu striker.
Si mtoto alivyoona venye nimepoa,
alivyoona venye nimepoa,
ye akanichukulia poa,
ye akanichukulia poa.
Na mwanenu unavyojua kukomoa,
na mwanenu unavyojua kukomoa,
na kuwaga kama natafuta ndoa,
na kuwaga kama natafuta ndoa.
Nauliza niendelee niache,
kwa nini uache? Kama umelianzisha twende mpaka asubuhi.
Nauliza niendele niache,
kwa nini uache? Kama umelianzisha twende mpaka asubuhi.
Nimenibana go Sony you, Sony chini, tundu liko wapi? Sony mundu, Sony kijema, kwani njia iko wapi? Kama na wakwaza seme ni
DJ Pia,
autukwaze tajiri.
Kama na wabua seme ni
autuboi tajiri.
Kama na gubu seme ni
auna gubu tajiri.
Kama na baya seme ni
auna baya tajiri.
Leo DJ nane
Gilles
chapa ngoma ya Zuchu,
ani
anapiga nane. Mgoja ni buge umeshe mulenu anataka ni rudi home. Au ninyo muna semaji na uliza nyeni.
It's the kids, baby.
DJ Fines katika moja na mbili.
Bona kama unalana seri, seri, afu bado ni kijana seri, seri, ukileo unatukana seri, seri, unatafuta lawama seri, seri, bona kama unalana seri, afu bado ni kijana seri, ukileo unatukana seri, unatafutala wa masere.
Nirungi mishilisha mibange selemani, ili ujikulipa unadangia tumezani. Nirungi mishilisha mibange selemani, ujipostisha kama we bosi.
We selemani we excele, sele, sele. We selemani we oxele, sele, sele. Sele mani we sele, sele, sele. Sele mani we sele, sele, sele. We sele mani we sele, sele, sele. Sele mani we sele, sele, sele.
Y
hivi umefanya
nini jana? Selemani, watu kibao umemkua ni ademu wa mwana. Selemani, si mwana pia zaofa zina kudanganya. Selemani, na mitanda
this is DJ Killers.
Selemani, tukuwashe mba. Oh, 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 oh.
Where's only? How do
you?
Bad man, listen, but no more than what?
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika na burudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer.
Pyrus on the mix.
They tell me this, they tell me that. They see my bitch, they see her bad. Anytime I knock with that. No rubber band, no rubber band. Every time I put down, they show me that. I know who loud, she got my back. But do you who, I'm happy that. But do you who, say everything I do is for my woman. Anything I talk, what you talk, I go do. Me and the see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual.
What me go call? Call Odo, call Anita, my baby. I do what I want from the front, one from the back, on and on. We they go on? What me go call? Call Odo, call Anita, my baby. I give what I want from the front, two from the back, on and on. We they go on?
My girl, he got me, she no spend it. You give me love, so you want them to. All of the moves you've been practicing. Put it on, put it on, put it on top me. Girl, give me love for more though. Girl, you light in my store. She and me girl, no more score. You know they are chin on so. Say everything I do is for my woman. Anything I talk, what you talk, I go do. Me and the Jesse, another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. I know they show my chin. I know they like your baby. Forget it, make me easy. She understand my bitch. Like wangala, wangala, wangala. Oh, mangala, mangala. Abu Bakata power bello. My girl he got no problem. Oh, 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 all of a sudden she say, me a go be two face and you my colleague. Okay, my baby. Oh, oh, all of a sudden she say, me a go be two face and you my colleague.
Okay,
discoteki tuli nombwambi wa buli muntu bona tugamba tuti tugende tukole
DJ Piles katika moja na mbili
kia konga esponela inge los yangi pesa yenu yangi tani kufoke miswa inge yale
Kwanza poleni, poleni, napa wote poleni, nakakia poleni, na wasalia poleni, mloachwa
poleni,
mnodai
poleni,
msuna baby
poleni,
mkako yui
kalaleni.
Komando, 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 wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, sisi komando, wambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipenzi komando.
Kaa pikiti, kani utamu. Wavu fani, nikipenda nisiwe na gani. Edu na mpenzi ajawahi kuchiti, umempata pateji. Na mimi namtaka aje kunitichi. Show me, nampata pateji.
Mapenzi, mapenzi, mapenzi na kuita mara tatu. Mapenzi, mapenzi, mapenzi acha kufuruga wa. Mapenzi, mapenzi, mapenzi na kuita mara tatu. Mapenzi.
Tutumie picha. Ukiona kata gugu, tuone uzuri wako. Hey, kama we mzuri, tuma video. Ukiona kata gugu, tuone uzuri wako. Pekete, pekete, te, pekete, pekete. We, mwenye hila hasemi we, besa inaongera. Hacha, pekete, pekete, te, pekete, pekete. Mwenye hila hagwa wali, besa inaongera. Halo, tukitaka letu, tunaweza, tumejipata. Mube, muluge, mube, tumejipata. Tukitaka letu, tunaweza, tumejipata.
Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.
Mama.
Kama imekuiva peana, kama inakubana bana peana. Asa kitu ifichiki, ate kiwa kwenye dera. Kama nyama imenona peana, kama kiwa kubwa sana peana. Asa kitu ifichiki, ate kiwa kwenye pensi.